ngathi impilo ngalula akekho azange kuthiwe eh nini ndizama ndisenze imigudu ndifuna itshintshe impilo eh ngapha nexesha limanga eh nalixanduva liyani nedindukhala ndizoqhubeka ndizama ndizode ndilibone utshintsho eh ndizode ndilibone utshintsho eh ndizode ndilibone utshintsho eh nedindukhala ndizoqhubeka ndizama ndizode ndilibone utshintsho eh ndizode ndilibone utshintsho eh ndizode ndilibone utshintsho eh nedindukhala ndizoqhubeka ndizama ndizode ndilibone utshintsho eh inja isikhothe manxeba bavile abantu bethethe
bavile abantu bethethe
besithi lendizophelela phi yakhumbula basathini ngabe ndibanjwe ifame ndisiwe ungumntu abesibuza ingaba le ntwana ke ngoku izophelela phi nombuzo ndiyawazi ndiqala ufumana undikhumbuzela lini ngokunandiqala zangeba ndiphende chance ndade ndaphuma ethivini ngokundiliqhawa phakamisile ilali bavuya bonke ngenqeni ngoku-emthethe ndiyaziwa napha emonti ndiyaziwa le ndisaqala kagqibi le ndibukelwe nandima ndafike kapa abanqisha shuti ividiyo yamaphini othuka xhuma amatini ilivuyo nemingxini kubani wathi impilo ngalula akekho azange kuthiwe eh nini ndizama ndisenze imigudu ndifuna itshintshe impilo eh ngapha nexesha limanga eh nalixanduva liyani eh nedindukhala ndizoqhubeka ndizama ndizode ndilibone utshintsho eh ndizode ndilibone utshintsho eh ndizode ndilibone utshintsho eh nedindukhala ndizoqhubeka ndizama ndizode ndilibone utshintsho eh ndizode ndilibone utshintsho eh ndizode ndilibone utshintsho eh nedindukhala ndizoqhubeka ndizama ndizode ndilibone utshintsho ezingelayo yiyo ebhaqwayo inja isikhothe manxeba nyani le way yenzeka nyani ndimele inkefa nyani ndisikara lixhwebha yela le way le ntwana iyayenza kwelinye icala ingathi iyaphasalaka banye balahla amathemba yonke le way yenzeka inwana ezincinci xa ndihamba endleleni elalini zonke zikhwaza uflash ndiyila buda yatyuna le way kwaye la buda ibona le way kwaye la buda iphila le way ngokulixesha lokuba babona eliyikwalishishini mele ndiqhube ndizame ndiphande ukuze babone utshintsho bulele qonqe banikile inkxaso kwatsha kwafana nokwana ndatsho ndabona iziqhamo zihluma ndaqonda ndizawuphinda ndizawutyala ngoku ndilindele mini yemvula lixesha lohlakula kwam kubani wathi impilo ngalula akekho azange kuthiwe eh nini ndizama ndisenze imigudu ndifuna itshintshe impilo eh ngapha nexesha limanga eh nalixanduva liyani eh nedindukhala ndizoqhubeka ndizama ndizode ndilibone utshintsho eh ndizode ndilibone utshintsho eh ndizode ndilibone utshintsho eh nedindukhala ndizoqhubeka ndizama ndizode ndilibone utshintsho eh ndizode ndilibone utshintsho eh ndizode ndilibone utshintsho eh nedindukhala ndizoqhubeka ndizama ndizode ndilibone utshintsho eh ndizode ndilibone utshintsho eh ndizode ndilibone utshintsho eh nedindukhala ndizoqhubeka ndizama ndizode ndilibone utshintsho eh ndizode ndilibone utshintsho eh ndizode ndilibone utshintsho eh nedindukhala ndizoqhubeka ndizama ndizode ndilibone utshintsho eh.